your Quincy Weezy. Tisha Records, Pat Jajemwane, Kuta Kute, Funda Musicale. Kuliwe kulila monga ni malilo. Ushenze ni masoka kuliwa kutini kukonde. Ola baby unaona kulibe wenanga ni konde. Zija misozi zaze nenzo lila. Nina peza vena wozi kukuta. Uja mutima wanga wenzo vila. Nina peza vena wozi zirika. Nine kaleza senza kona pari weo. Unanifaka kuwaya. Nikasoba za sisi kulimwe ya tina joy na chesi mazi. Inaesa panjulo ndolola, mtima wako chenzo kontoloka.
You never saw me today, you saw me years back. You never knew my life changed like a million. Matena wa mikwenda kani kani ndongono. Matena wa shingile akutuka noti ndongono.
Unatawa paja pakulima, waifu na lela tukolole. Zija misozi zoze nenzo lila, nina peza vena wozi pukuta. Uja mutima wanga wenzo vila, nina peza vena wozi sirika. Inekaleza senza kona pari weo, unanifaka kuwaya. Inereze nezo puwa kuri we, unanifaka kuwaya. Mulungweze na maplani pari neo, wezo unanima presha iwe. Ine nivijani sina ese,
nezo pepe la kuwaya.
Inekaleza senza kona pari weo, unanifaka kuwaya. Inereze nezo puwa kuri we, unanifaka kuwaya. Mulungweze na maplani pari neo,
wezo unanima presha iwe.
Ine nivijani sina ese,
nezo pepe la kuwaya.
Kuta kute, funda musikali fi this one ya dono. Pati jaje mwane, yoshizo, wakati matajambula. And those who know and them know that they know party, wise for them. But those who don't know and them know that they don't know party jaje mwane. Bamba for them, King Peter Senza Gaze. Your Skyman Kaki, Uncle Ja. Your Playboy, Cho. Kani kani kwenda mkunanga. Cho, cho, cho.
Tisha Records Production.
See them ladies, them real station. Quincy Weezy.